kano kawo 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 yegwe gwendina owange woti omulala oba gwandala kawo koli nanze seli kaganya papalo oba kufuluma ewalala seli kaganya unjo oba gwandala likakuma nga singa kwa babalala abalala bibesigwa ku mutima bibakola batyo naye ndi wadala obimuli ne kumbaga tulivimba onyo mufumbi eyamponya njala singa yamutuza oja yantuza.
She's one of a kind, oh na na na, one of a kind.
Kano kawo 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 kano kawo 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 kano kawo 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 kano kawo 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 kawo
yegwe gwendabye gwefunye sindalela wange yegwe gwendabye gwefunye akawowo kandi muli munda kamutwaleka nale osisinka na bazadde bange nabo balage ntikati kwe mukyala wange.
She's one of a kind, oh na na na, one of a kind. She's one of a kind, oh na na na, one of a kind.
Kano kawo 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 nzima ewampo bikuma nzima olulimi olukuma nga wewala batabuzi okwagala na mwatu kwavatta ne bajjajja mwatu bayenda ebibala mwatu balyanga era ono reality 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 reality.